Gavumenti ya Uganda okuyita mu kakiiko akalondola agalwadde agakambwe aka National Task Force on Epidemics egaddewo ensalo ezaawula Uganda ne DR Congo. Muteesiteesi omukulu wa Minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine ategeeza nti gavumenti eragidde omuntu yenna ava mu DR Congo okujja mu Uganda oba ayise ku ttaka oba ajjidde mu nnyonyi agende mu kweyawula okw'obuwaze okumala ennaku 21 okkakasa nti taze na kimbe ky'Ebola. Atwine alabudde bannayuganda okubeera obulindala ku kimbe kino ssaako okugoberera ebiragiro ebyateekeddwawo okutangira okusaasaana okw'ekimbe ki Ebola. Atwine atubuulidde nti gavumenti yaku neekwataganye ne ya DR Congo okunyikiza kaweefube okkakasa nga balwanyisa ekimbe ky'Ebola. Gavumenti egamba egaddewo ensalo ne Congo kubanga ekizudde nga ekirwadde ky'Ebola okujja kuno abakireeta bava mu ggwanga lya DR Congo. Wetwogerera abantu abali eyo mu musambo be baakasangibwamu ekimbe ky'Ebola wano mu Uganda.